Isithombe seshumi isikhombisa. UDavide uba inkosi. Abuya futhi amaFilisti azola no-Israyeli. Inkosi uSaul nendodana yakhe uJonathan nabafowabo bafa empini. Benza uDavide waba inkosi kwa-Israyeli. Wakha ithempeli lakhe eJerusalema entsha. UNkulunkulu wathi kuDavide, ngikuthathe ulusa izimvu ngakwenza inkosi kwa-Israyeli. Ngizokwenza inkosi enkulu njengendoda enkulu emhlabeni. UNkulunkulu wamenza uDavide waba mkhulu namandla okuhlula izitha zakhe.